so record room. Mr. Dian is here. Give them Woko Piano. Onye ji lego pụọ n'ụzọ.
What?
Pụọ n'ụzọ. Onye ji ego pụọ onye eze.
Hey, slow digide active nwa.
Foreman na-esi problem.
What?
Mana ọgaranya na-ekpo London. Ndị odogwu dapụta, aka ha banye spread na akpa. Woko. Agha ya n'elu yaka. Odogwu tinye aka na akpa. Woko. Next thing, ifu ego n'elu yaka. Ụdị ndị a na-abụ ego na occasion.
Woko.
Ihe eji ekpokwu ya bụ puta.
Yaka.
Ị ma na ọnwụ ụdị nnukwu ego ị ga-adash onye poverty na-enye nsogbu fentie.
Yaka.
If rich man put them for pocket.
Woko.
He will spread the money.
Yaka.
If rich man put them for pocket.
Woko.
He will spread the money.
Yaka.
Oga tinye aka na akpa.
Woko.
Make you spread the money.
Yaka.
Hey. Ese woko yaka.
Woko.
Oya melu woko yaka.
Yaka.
Record wamu. My chairman for long kosem sem bia duje ka je bata fuel.
Hey,
nene kata benzo dog mokpo moto sia let's go there.
Uh-huh.
Ema kwana ipata that place abai chari ya fuel that square magazine. Nsi foke so you neme here bonye bwa fuel that share magazine. Hey. Nwoli we na yard. Je buto chie moto my father. Nchọ ka mpuo nyo nkwa ya ko so mponye gu mobile igbo.
Uh-huh.
Na bata koto silu. Kagasi na mada anu igbo. Anene kato chie moto mbu na direct meba na ele kerosene.
What
a pity. What a pity chobe na woli hele bauzo ke titi. Onye chiwe go to talego. Get your connection on DJ go. Ndi gabo ha bata na occasion if money movement. Aka ha banye sweat na ba.
Woko.
Agha ya n'elu
yaka.
Odogwu tinye aka na ba.
Woko.
Next thing if ego n'elu
yaka.
Udi ndi a na abu ego na occasion.
Woko.
Ihe eji ekpokwu ya bu puta.
Yaka.
I ma na ọnwụ ụdị nnukwu ego ị ga-adash onye poverty na-enye nsogbu fentie.
Yaka.
Ife na-enwe m iwe nkịta bụ na ada abọsịkwa ego.
Woko.
Chai. Imegide bụ ọkpam EFCC na kwa gị na prison.
Yaka.
Mana ọnwa ede menga na-akụ.
Yes.
Menga de bọọlụ ụmụ nwa na-achụ. Ị na bọọlụ kwa gbanarị ndị ụchụ.
Hey.
Ndị mikali ma ndị anya ụfụ.
Yes.
Abụna ndị mọni melụ m transfer.
Ọ da tim
ị mana ha fa. Nke a ga-abalụ m ulu ọfụma.
Achọrọ m police escort ọkọtụma.
Achọrọ m anything gara di stop m.
Ga ema kpọọ na fon ma nza kọọlụ m.
Achọrọ m anything gara di stop m.
Nwale kpọọ na fon ga aza kọọlụ.
Chukwuka dibia supply and exchange. Obele nwa na-erisi ego ikesi Mr. Dian. Bọọlụ m bụ lud change.
Bụlụ di change.
Menụ ma ada akwa ego ngwongwo. Ihe ha na-akpọ bụ minti. Aka ha banye spread na akpa.
Woko.
Agha ya n'elu
yaka.
Odogwu tinye aka na akpa.
Woko.
Next thing ifu ego n'elu
yaka.
Ụdị ndị a na-abụ ego na occasion.
Woko.
Ihe eji ekpokwu ya bụ puta.
Yaka.
Ị ma na ọnwụ ụdị nnukwu ego ị ga-adash onye poverty na-enye nsogbu fentie.
Yaka.
If rich man put them for pocket.
Woko.
He will spread the money.
Yaka.
China medis tinye aka na akpa.
Woko.
Ojimoto eme ogo.
Wom ya.
Yaka. RBH state and home.
Woko.
Faco spread the money.
Yaka.
Team yaka get team ya.
Woko.
Fazona what the money.
Yaka.
Fazona abiago. Eze woko yaka.
Woko.
Oh fine, spread the money.
Yaka.
Mr. Dian is here.
Woko.
Aha. Oh yeah, let's go. Give them ginger.